DutchMusafi.com.
Let's go.
The great master.
We go. Navutia, mwefunzo malazy. Muda watu nanukia, lips lazy. Chini mguwa bia, mnye mwezi. Cheki na vo atambia. Niko say, muda watu unanifata. I like the way, way, vile unataka. Na machizi, from a say, wana data. Kichwa plus ngata, umenika mata. My ex, how you do? Plan B, mefeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom. Zoom, niko far.
Twende mbali, baby mimi na wewe fa. Twende mbali, mimi na wewe fa. Baby twende mbali, mimi na wewe fa. Yani twende mbali.
Above vacation, another nation. Use the Google map, baby guess location. Tuta ama tizi after this session. Suna jwe na kupenda, baby, no question. My ex, how you do? Plan B, befeli unaleta you. Na round E, unipati atoki zoom, niko fa.
Mefa, twende mbali. Baby, mimi na wewe fa, twende mbali. Baby, twende mbali. Mimi na wewe fa. Yani twende mbali. My baby, ongeza. Unachonipa ongezo. Wendo unaniweza. Usijoka nipoteza. My baby, ongeza. Unachonipa ongeza. Wendo nanipendeza. Usijuka nipoteza.
Ngoma kali kutoka kwa DutchMusafi.com.